Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Kuluhlelo lapho sithi khona mphatalatsane ekuseni kungolosihlanu ngilithathe leli thuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wasenasiphina sibonga nakumphathi ohlelo ukusibusa ke ngaleli thuba. Mphathi ohlelo, uNkulunkulu akubusise. Mlaleli, indaba yethu yindaba ebalulekile okuyizwi likaNkulunkulu, umsakazo okhuluma ophethe izwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke ake siqhubeke sibonisane ngaleli zwi likaNkulunkulu. KuGenesis chapter 1 verse 28 yona ifundeka kanje: uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo, zalanani nande, nigcwalise umhlaba, nunqobe, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. Mlaleli, isibusiso sikaNkulunkulu sibalulekile kuneyibusiso ezikhona emhlabeni wonke jikelele, ngoba ubusiswa uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, wadala zonke izinto ezikhona ezweni ngezwi kwaphela. Wathi makube khona lokhu, kwaba khona. Wathi makube khona lokhu, kwaba khona. Wathi makube khona lokhu, kwaba khona. Uma esefika emntwini, akazange athi umuntu akabe khona, umuntu waba khona. Kepha izwi lenkosi lithi wahlala nebasezulwini, wayesethi kubo, asenzeni umuntu ngomfanekiso wethu. Manje usuyabona ukuthi ubaluleke kangakanani mlaleli. Ubaluleke ongidlula isiliva elingagcwala umhlaba wonke jikelele, uphinde uhambe phezu kwalo ngezinyawo. Ubaluleke mlaleli ongidlula imoto ebizayo mlaleli. Ubaluleke ukudlula indlu leyo yakonokusho ohlala kuyo mlaleli. Ngoba uNkulunkulu ubengathi kule ndlu ayibe khona ibe khona. Kepha kuwena akashongo kanjalo. Wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu. IBhayibheli lithi wehla weze emhlabeni, weza othulini. Uma safika othulini, wabumba umuntu ngezandla zakhe. Uma eceda ukubumba umuntu ngezandla zakhe, wayesephefumulela umoya ophilayo emntwini, waba umuntu ophilayo. Mlaleli, usuyabona ukuthi ubaluleke kangakanani. Igebengu zona azikubona ubaluleke ngendlela uNkulunkulu akubona ubulale ubaluleke ngayo. USathana akakubona ubaluleke njengoNkulunkulu ekubona ubaluleke ngayo. Ngakho-ke, yana kulo uNkulunkulu okubona ubalulekile, ukuyeke labo uNkulunkulu abangakuboni ubalulekile. Izwi lenkosi lithi-ke, wayesethi, iBhayibheli lithi wababusisa. Usuyabona ukuthi usubusiswe uNkulunkulu umnini mandla onke. Isibusisa uNkulunkulu angeke sifane nesibusiso sami engakubusisa ngaso. Isibusisa uNkulunkulu angeke sifane nesibusiso ongabusiswa abangani bakho. Isibusisa uNkulunkulu angeke sifane neyibusiso ongabusiswa uNkulunkulu abathize abangadalanga lutho mlaleli abadaliweyo. Kepha wena ubalulekile. Ngakho-ke, kholwa kulesi sibusiso uNkulunkulu akubusisa ngaso. Akagcini lapho uNkulunkulu, uthi ngizoba nawe until ekupheleni kwezwe. Isibusiso uNkulunkulu akubusisa ngaso. Uma eseqhubeka ngibusisa lamazwi elithi nigcwale umhlaba wonke. Uyazi isiZulu sithi ukwanda kwaliwa umthakathi. Akubheke abantu babulawa kangaka nsuku zonke. Kepha uNkulunkulu utheni, zalanani nande nigqwale umhlaba wonke. Ake ngiphinde, akubheke ukubulalana kangaka kwabantu labo uNkulunkulu athi abazalane bande bagcwale umhlaba wonke. Ngakho ke ekubulaleni umuntu angazi ukuthi uthembile ngoba ubulala odalwe nguNkulunkulu. Ngamagama ubulala imisebenzi yezandla zikaNkulunkulu. Umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu yiwona obulalayo. Macede wena bese ke uphila endaweni eyadalwa yiloyo owabumba umuntu ngomfanekiso wakhe, wena bese uyambulala. Uphinde uzigqaje futhi ngokwenza kanjalo. Awuziboni na ukuthi ubalulekile ukuthi kumele wenze intando kaNkulunkulu na? La izwi lenkosi lithi ke abantu abazalanane bande bagcwala umhlaba. Akathi abantu abazalane bande bagcwala umhlaba babulalana. Kepha izwi lokubulala livela kuSathane. Kungakho uJesu athi kwabanye, nifuze uyihlo uSathane owayengumqambi manga ongumkhohlisi oyisela futhi. Ngamagama uma utshontsha fuze uyihlo uSathane. Uma ubulala ufuza uyihlo uSathane. Uma ufisela abantu izinto ezimbi yimisebenzi yonke kaSathane. Bese uJesu athi ke nifuze uyihlo ubani uSathane. Ngoba uNkulunkulu wadala umhlaba wabumba nomuntu ngenxa ukuthi ke esithanda mlaleli. Kepha uSathane uyakuzonda. Ngakho ke inzondo yona eyenza ukuthi abantu babulalane namhlanje. Yona eyenza ukuthi umuntu abulale omunye umuntu. Akuyona inhloso kaNkulunkulu, akuyona intando kaNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu ufisa ukuphila nomuntu. USathane besafaka inzondo ebantwini. Ake ngithi kuwe, bamba la. Isibusiso sikaNkulunkulu, isibusiso esidlula opresident bobonke behlangene. Bangeza kuwe bethi siyakubusisa. Kepha isibusiso sikaNkulunkulu isibusiso esindlula opresident bonke emhlabeni wonke jikelele. Abangeza nje kuwe bakuvakashele bonke. Bafike ngama private jet, bafike ngani? Bazokuvakashele bese bathi siyakubusisa. Kepha esakaNkulunkulu sona sindlula leso sibusiso. Bambelela kuNkulunkulu mlaleli. Bese izwi lenkosi lithi ke niwunqobe. Nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni. Mlalele namhlanje abantu abaningi baphilele ovalweni. Sebabuswa uvalo, sebabuswa kwesaba. Sebasaba yonke into ekhona ezweni. Kepha izwi lenkosi lithi siwunqobe mlaleli. Ekunqobeni angeke unqobe wesaba. Awusoze unqobe unovalo. Kepha unqoba ngoba unesibindi. Uhamba nenkosi yamakhosi enguJesu Kristu. UNkulunkulu watempela mlaleli wahlisa uJesu ezweni ukuze asibonise ngempela ukuthi kuyaphileka kulelizwe uNkulunkulu alidalile mlaleli. Siphile sisebukhoneni bukaNkulunkulu. Hayi ke ngenxa yesikhathi zothatha le ntambo ngiphinisele kumphato ohle. Phato ohle, uNkulunkulu akubusise. Babayi lapha ekhaya mlaleli.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit in collaboration with Need Pray is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882 and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.